yewtere suka be malfi
e wi fedde lollirde cluster protection le hitande 2020 tan famdi fuf teme tati chapande e tati majjugol sukaabe ngoni taykaade le mali e wi pelle toni de hakkeji sukaabe do ala hali buddo fuf yirude to mutti ton le wuddo leedi ndi ala hakkunde be do majjube kabaru suka muddubi jetti jeedo dire halfnaado mobbo goto suka o majji ana wara yontere to mutti ton do mobbo mako wonno e do mboy yonki bakayna mayga abba suka o na facintina min kabaru o haldun yeso micro hammi trawari kiyado amen to direton
jekendi
ya wana no dire ida ndo iwanno sudunde semise bunej wattino kanye pantalon balejo aswer jabinde on ko mobbo makko no diga wi o majjiri dum min ko jidnomi fu suko o janga qur'ana o anda dina
en mutila mutra
tawane wakko jun o modi babbe hebe holti wiide andani jati fratiji garibagal be do talibabe e wi mabbe lam ko be hanafi yabade o do kabaro keddana nabi aksidi al muktar o mobbo to direton
al fadio jaka modi babbe kani felede no neddo mo yobataake wiade kanyo wurna ko yata sukaabe teme doro waawa laataade dun saabide sukaabe wajibi non njam e garbino yalla kebo ko be nyaama toraaji kiwdi kebe tabe hono toraaji bomboji uratede kanyi si toraaji goddi fu
e muji kiwdi holti wiide jogolo bondo warte fewde e sukaabe majjube yo buri fu fo yangul e ko nande mudun pele darnide hakkeji sukaabe yogaabe kay holti wiide dun do yo saabi deejere sarabe be dun hakkilo kanko mudja la kulubali horajo ONG ambekugo ONG gondo le haybugul sukaabe e robe
ana nawi sanne fu buri hedde sukaabe watti yoga mena jumu no hono di kabaruji sini hono dum waddi watti yoga men do itambe yalla jomu woni be sari ana darano dum ka watti yoga sini hono dum waddi le mali himen bamira dum neddaako e darata torro mudum tawene bonande mu ana mawni sanne fay goto jabata holido hore mudum do hono o kabaru
mishitan wiide honjotobe hewbe holliti yebare lamkoobe kanye pelle koniibe sukaabe dum timita yotere meden sukaabe ndedo yotere on jarama hedaade yo en jiccagal juuni
yotere sukaabe man fu wonno.